yeah, 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 yeah. I have a drama, yo, yo. Want to lose, say, yeah, yeah.
Nagumana ndiyo zemba Urayese samaganyu olo ya uvenda Uralimbikira kubusha iwe zitayenda Bolo kalogo salago rutsogolo Mubangazi inu sizo vendulirani Murango deko sarumango jera magani Zafurige nanu ndinu wakulore sintani Mkale itazongari nzanu uganizani Nsinko seuzona inu furo langiza Manga ya apiri munatandi kukulita Josafa na jipigira masamba Zainu wantwambia sanga kalo mango gamba Mwana wanga ubanga zuri batambiri onyasa Pamutibano zinalatu kuhibita Mkaga mira zintu zantu obesa Tiguli moti kondo utari nongoneza
Agula gulo ninyambo mbosi mila moto Waga magulangiza mwana we uzimvela Usamanyo sekolo iwe liku kulangiza Chifukwa limakala liku kosela tsokolo Agula gulo ninyambo mbosi mila moto Aga magulangiza mwana we uzimvela Usamanyo sekolo iwe liku kulangiza Chifukwa limakala liku kosela tsokolo
Tsokolo ndila buino kwa wina aliese Omano zima furaha na pano kusamvea Agula gulwa gale inu aisa manama Chifugwa ama kala zosezo akuzitiwa Diga kala peri diga niza nkuzifusa Akutileta ugu koda ona kujiani Kora anavano kwa juluga kusafela Nipongwe bama bwela kusempana ndi makolo Kakale ntendele wa munti mama yuku wasowa Akamaga nizira za kumene tikuchoka Jamba ndi mwanzomwe ineza ndi sosheleta Olo kutileta pano pasi kumafuta Azanga shinyamata ndi amena na ndi nyenga Kuyenda ndi mahulezo ndi pela sotokolo Ntima uma wawabena ndi kumangolia Ndiga gani zira mbuyo mene ndi nariri
Agula gulu ndi ndambo mosi mila moto Waga magulangiza mwana we uzimvela Usamanyo sekolo iwe liku kulangiza Chifukwa limakala liku kosela tokolo Agula gulu ndi ndambo mosi mila moto Aga magulangiza mwana we uzimvela Usamanyo sekolo iwe liku kulangiza Chifukwa limakala liku kosela tokolo